Singuma nguma chepando vali esulilo lyolwali nuwe wanyisa olonjila loinyama yapata osi wambapolo ndeti suku osapwila ukulinga noke yacho nuwe lukanyi wahe lomala vahe vatatu kumwe lakanyi vavo vanyilavo wambapolo wenje okusulako suku wayika epito lyombapolo noke suku watuma ombela yalwa kwenje ovava ombela yacho ayukisa olwali wosi kwenje kakuli vali otembo yokupuluka nuwe lepata lyahe wakati kombaluku wapuluka pãi omanu vosi vakala kosamwa vafila vovava nuwe wapuluka momo watava eci cosapwila suku noke wapokola kusuku.